tani markii uu qiimaha shidaalka korontahi wali baa isbedelay qiimaha la karaha jiray bajaajada magaalada Baydhabo oo markii hore ahaytay 5000 shilin Soomaali balse hadda la karaha $1, taasina waliba yaa caqabad ka haytay bulshada oo ah dad danyar ah oo aan wada awoodna. Gaadiileyda ka shaqeysa mooto bajaajada ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa hadda dareemaya dhaqaale xumo ku rid markii inta badan dadka wada heli waayeen qiimaha ay ugu gooyeen inta la karaha iyona ka qasabtay qiimaha shidaalka oo marba korontahay. Waxaa ku mid ah gaadiileyda oo la hadlayeen warbaahinta iyo waliba ay ku hadalina dhibaatada dhaqaale ee wajahday iyo oo naha sababayeen rojiyowka kuraasta hore xilliyada hamiinkii oo ciidanka booliska amarka ku saareen iyo in bulshada dhaqaale xumo haysta iyo oo naha dal badan inta la fasaxa kuraasta hore iyo in hamiinkii iyo shaqaysidana
fargagan dhahay may baa xilligii hore inta kursi hore ay saarnay gidaalisid gofa kuraasi hore sidii gofa kuraasi marka maadaama daasay shan shan kun todob kun la gaaday kuraasi horay hoob la gaadmay in bedel nimneen markan intii oo alaaqof nus dollar erna macnaha aan horay gidaalka dar intii oo nus dollar la kowaalinayo dhibaato badan ay jirtano laga ka kore may kaliya dhawaad shan sidii gof magaalada baysan madle adag ma ku taabo kort aan baahanta mayd tii ka soo ma san diyaad lankii dhawaad shan dug gaadood gaad marka kuraasi horna noo qaadi eedan ku xumna waayo bees yaraan shidaalka hadan marar qaar may qabado magaaladina way baahada ku jarta lambadlanka kale shaatiganka kagaay abaar nameer kore waan si irbar oo may jareedanta bees yar eeday jarta baydho waayo maanaha magaalada hamiinkii walaa oo in shaqeeyo waytay oo bajaadalen reemeer kore maanaha amniga lagu feeriy waayo maanaha qofka mayl faday fikir maylan reebi maanaha reer hamarba shaqeysaan un in shaqeysaan hobleer maanaha magaalada maydhihi kortaan di amni dooray walaa ka koran saas daraaddeed madin booliska soomaaliyeed may ku fiireen amniga u fiireen saas daraaddeed lan reebi yarkor maanaha xumaan kale oyo nin qaba man reebna yarkor naha taata kada badan maanaha mokrob koob la tukid bajaada xaroodeen horeyba lan yari marka waloo kolley langii mokrobku dib la arag lan oo maydhan arageena lan lan baahana hunguraha ay lan arage maana lan dhawaato kale weyda man arago
hoos u dhaa oo maanaha lama jibaaran hoos u dhaa dhe meel kor walaan atinay kooy waayo arag hayd boosaskii una maanaha ka maleen muhiimadda intii noo deji saa dartii hadan taas way banin dheer intii aragday hamiin hoob mokrob galo muddo baadan ku wargitin nin sirmo baala garaashkiin dhow gali hoob ngayn furaa leel qaba dhidino saa dartii markuu way ba maanaha oo CBC fane oo air fane intii siyaasi hamiinum toobsa hamiinum hamaraan bajajay nin shaqeen kuraasti maanaha geebtu mid amsa wali faahayn kor dhifad oo hata olomo kuntu maanaha intii aan hiraabti helmo maayo jeelada fadino saas air la yiriho maaquul galeta ya dadki fale inintu la kulmo maadaama la keera waa oo isku soo danti surun la keer intii la karaa amaga aanaha meel dadka dejaazeed intii jeef gandiligi ingili aad tumun qof amal mise shan qof oo qaadi meel nus nus doora ku saas li kuma soo toban kun amal la koosiyo maanaha waa yaal badan oo aad ku kulmaan marka saad dartay markun intii aan dhagoon ligi ingiyo gabalkii inaan maana tan kaana ardayda hadana saadarte ku raarti miisaniid birkooba qaamada fanaatana noodeeyay dhibaatooyin gudoon haysta taas oo dheer korma ana dowladu in dirta way baa fadhay inta bajajal kuma nahay horidoona in si hamin imaalan lam bool ilaahay aan qoraame maana waqtiyan isku shaqeysno fada fannino saaseer lahayn ani maadaama in baan obeysin jarna dadkii oo walaal ku qaadaba maana uleysku ee saas ee tilamba chimbirki buu maana wali isbaan buu yareere in guriga in buu yeeyo nin walaan baan laan dashadaan isma nebaan geen walwe didna laan ilaahay walaa qaan dun ku qaan oleer walbaan walbaan saaseer lahayn
zaid fargumiyo miyuu dhahay markii hore shan shan kun yaa yiriska laga jiray hata waa walwal la gaado balwaasiima way rooray magaalka bajaajaha kale ka badan zaid aan ka badan ma hamin bajaaj mishaq yaas meel maqrab laga aadamo bohor laga hareemo tiyal ka fada fadi zaid aan fadala intii maqrabki la nin hayrna way fada ila sidaa saa shaqeysan neer nusdor waa lama qofeekin quraas miskal la qofeekin quraas dowlad walba ku baagay intii kursi halkaan inagan magaalkana ma la raay ila sidii saa ila sidii saa intii shaqeysan fadan
laamo amniga ee koonfur galbeed Soomaaliya horeen mamnuuci isticmaalka quraasta hore ee mooto bajaajada sidoo kale rooji in bajaajada hamiinkii oo shaqeeyaan taasina waliba ay dhibaatada ku kordhiday dhalinyarada mooto bajaajleyda.